day could be be what to born ye go moro yo ma ka ushe ize obi to babari re kuba to kere kwese hari benshi batakiri ho ne kuge imbaragaza Watu jiri ye Mwami mana Tuku sate kubibi Watu vonye ho Muruyo mwaka ushize Ubitu babarire Kubatu Batakiriho nikubwi imbaraga zawe n'ubuntu watuye